Asubuhi na nitaga my love. Mchana na nitaga baby baby. Usiku na nitaga wabavu. Halafu mimi mwenyewe yeye ndo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hawezi kuniacha. Amesema mimi wa mwisho kunipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini, hataki kuniacha.
From the head to the toe, we're bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come. From the head to the toe, we bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Shika moi, shika roll. Juma pio alikei. Washo wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you, loving you I swear and I dare, yeah. Unawaringia, ringia kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na madudu, kwani mwindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe. We share body, we are one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we're bad on the top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Yeah. Top notch. Yeah, yeah. Top notch.
VeggieMusics.com.